mtazamaji, mpenzi mtazamaji. Mendo, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji.
Oya we, ukiririkia leo kesho nakuletea mwenzio. Sikia, ukijikuta mzuri ndo kabisa sikutaki.
Mbwa tu, mbwa tu.
Oya we, ukiririkia leo kesho nakuletea mwenzio. Ukijikuta mzuri ndo kabisa sikutaki.
Mbwa tu, mbwa tu.
Mendo, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji. Mendo, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji.
Sikia sasa nikuambie. Sikia, ona eti baby nakupenda staki. Kula nina. Moyo ni shaka bando, watoto wanachezea mpira. Alafu mahusiano yanahusu nini ama lazima? Kwanza tusifike mbali takutukana mama Amina. Sikia,
mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji,
mpenzi mtazamaji,
mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji.
Oya, ukiringa mekura kwako, mbona marafiki zako watakuwa mashem zako? Oya, moyo suku madamu ola mekidito.
Oya, ukijikuta mzuri sishindu kukwambia toka. Ukijikuta mzuri shida zangu na mali za kimboka.
Ah, moyo umekufa gans, haujui kupenda. Moyo wangu mimgumu kama mamba. Moyo umekufa gans, haujui kupenda. Moyo wangu mimgumu kama mamba.
Kote mcha mzima umetangaza na kupenda sana. Ukipenda mara moja, mara ya pili ya nakudanganya. Oya bwana mapenzi na kumbia ya nasipa kinyama. Kumbiana bwana wake wanapeana nyama kwa nyama. Sikia toba.
Bongoe. Away sa Santos, I'm sending me wajina. Away Gary Moshi, I was sending me watoto so bibo no baby. Away, away, away Amadika Danger. I'm sending me Fabulizer, me way way. Oh young Fisher.
Download kupitia smokemziki.com.